His ways are past finding out.
Izindlela zayo azitholakali inhlobo, azinjalo na. Inkosi emangalisayo, kumnandi kanjani ukuyethemba. Ngiqinisekile nje ukuthi nibe nesikhathi esimangalisayo kulobu busuku. Futhi nje ngivula umnyango lapho emizuzwaneni embalwa edlule nokuza udadewethu Gethi ecula lelo culo elidala. Hlala ubambelele elinye nje futhi ihora. Libuyise izinkumbulo zebandla lami elincane ngenkathi kwakungaphambi nje kokuba ngisuke ngesinye isikhathi kuba ngiyongena ezinkundleni zomsebenzi wobuthunywa benkolo. Ngibuka manje kokuthi funani uNkulunkulu kuqala lapha ngaphambili ukuvunda lomshayo omdala. Ngiyamkhumbula uSammy Davidson ependa lokho phezulu lapho cishe iminyaka engamashumi amabili nanhlanu edlule. Ngakolunye uhlangothi ngicabanga ukuthi kunokuthi uyolichithelaphi iphakade na, cabanga. Futhi khona lapha kwakungowesifazane emthonjeni noDanyeli emphandweni wezingonyama. Oh he, izinto eziningi yenzekile kusukela ngaleyo nkathi. Cishe nje ngelesihlanu nqo kule ntambama ngithole ucingo oluphuthumayo oluvela cishe emashumini amathathu amamayela angamashumi amane ezansi ezweni lapha lowesifazane ofayo. Nomngane oligugu kakhulu umama kaGeorge Carter. Futhi ngazile bekunenqwaba yabefundisi lapha ukuba babambe ngize ngibuye. U-Edith ubekabi kakhulu naye. Futhi ngenkathi siselapho inkosi uNkulunkulu ingene enkundleni nodadewethu Gethi ukude kabi nokufa. Ngakho sinokubonga ngalokho. Namanje sekuba isikhathi senkonzo yesidlo masinyane nje, ngicabanga ukuthi cishe ngeleshumi nambili nqo lapho bezosenza khona. Isikhathi sini enisinqumele ukusinikeza ngaso na? Nje noma ngasikhathi sini esibangaki ozothatha isidlo kulobu busuku, asibone izandla zenu. Lokho yi lokho kuyamangalisa. Kulungile, ngifuna ukukhuluma nje izwi noma amabili. Mhlawumbe ngizobeka iwatch lami likhiphele lapha cishe okwemizuzu eyishumi nanhlanu sizoqala isidlo. Manje niyamthanda na, amen. Futhi ngiyazi nibe nesikhathi esikhulu, anibanga naso na. Awu, uma lapha kungesuye umfowethu Thomas Kidd nodadewethu Kidd abavela ezansi le e-Ohio. Ngicagele bebesenhle. Oh, lokho kuhle. Ngithemba ukuthi kusetheyiphini futhi ngizokuthola. Niyazi abadikibali banezinsuku ezimbalwa nje ngaphansi kwekhulu, kodwa yilokho okungigcina nginesibindi ngokubona abantu abanjalo. Cabangani, sengiyindoda endala futhi ngingakazalwa babeshumayela ivangeli, futhi manje-ke nakhu sengiyindoda endala. Futhi bona uma bengenakuphuma futhi bezwakalise iphimbo labo, bavele nje bathathe isiqophamazwi futhi bahambele isibhedlela nesibhedlela, indlu nendlu, beshumayela ivangeli. Lokho kuhle kakhulu, amen. Ngijabula ngeqiniso ngabo nangabo bonke labo obemagange kule izinkonzo lapha. Manje khumbulani, sizokumemezela manje inkosi Thanda masinya nje uma ibandla seliqedile abazisho ukuthi kuzoba cishe zilishumi kuFebruwari. Ngani si inkosi Thanda sifuna ukuthatha okungenani izinsuku eziyisishiyagalombili noma eziyishumi noma mhlawumbe amaviki amabili kulezo zimpawu eziyisikhombisa zezambulo. Futhi sizozwakalisa ngamakhadi ethu kubantu bethu abavakashile abavela khona ngapha, abavela ekhaya lapha. Futhi sibazise isikhathi sisesiningi ngaphambili, ngakho uma bethatha umcabango wokuza, awu, singajabula ngempela ukuba sibe nani lapha. Futhi mhlawumbe inkosi izosinika okunye ukuvezwa obala kobukhona bayo, njengoba yenza ngesikhathi esedlule ngenkathi sesiqedile ngothi iminyaka yebandla eyisikhombisa. Nike nifuna ukukhulekela omunye ngani, ningikhumbule ngaso sonke isikhathi ngoba ngilowo owudinga ngempela. manje ngithi kuba namahloni ngami ukuthatha lena eyishumi imizuzu eyishumi nanhlanu lapha ukusho into ethize encane singakaqali kodwa asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje
Lord Jesus
Inkosi Jesu oh impi iyophela ngelinye ilanga futhi ngeke besaba khona abagulayo ukuba bakhulekelwe futhi ngeke zisaba khona izoni ukuba ziphenduke kodwa baba ngenkathi lolusuku luseyilukhu oluyikho asisebenze sisenokukhanya esingasebenzela kukho ngokuba ihora liyeza lapho kungekho umuntu ongasebenza manje okwemizuzwana embalwa nje inkosi bengingaphatheka kabi uma ngingakwenzanga ngivale ngci lonyaka ngingasashongo amanye amazwi ambalwa Ngisize baba ngiyakhuleka ukuba ngisho into ethize ebingatshala isibindi enhlizweni yabantu bakho ukuthi besingasuka lapha kulobu busuku emva kokuthatha isidlo futhi siyaqonda ukuthi esidlweni kunokuqina uIsrayeli wathatha isidlo okuqala ezansi eGibhithe futhi wahamba iminyaka engamashumi amane ngaphandle kokuba izicathulo zabo ziguge noma izingubo zabo zithole ukuguga futhi kubantu abayizigidi ezimbili wayengekho obuthakathaka phakathi kwabo ngenkathi bephuma ehlane Nkosi asikukhumbule lokho kulobusuku njengoba sisondela kuleli hora elikhulu egameni likaJesu siyakhuleka amen ukuba bengingakhuluma ingqikithi yendaba ebengiyibhale phansi ebengizoqala kuyo kulentambama besizoba lapha ngelesihlanu nqo ekseni kodwa ngifuna nje ukufunda izwi kwa ngiyabonga kwabase Efeso isahluko sesithupha iverse leshumi nambili futhi okwemizuzwana embalwa nje manje ukuqunga isibindi ngokuba sibambene nenyama negazi kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bobumnyama balelizwe nabawomoya bobubi emkhathini bomoya bobubi emkhathini futhi ngithanda ukudonsa kulokho ingqikithi yendaba encane yemizuzu eyishumi noma eyishumi nanhlanu noma indekimba njalo ngifuna ukubiza ngokuthi umbango umbango ngokuhlola ukuqina futhi thina lapho esino kuhlola ukuqina sasivamise ukuba ne-India lalivame ukubeka umlilo futhi ayebeka indoda angaka ngapha ekugcineni kwentambo nangaka ngapha ekugcineni futhi umncintiswano ngendophi yokudonsisana ukubangwa kokuqina ayedonsa iqembu elehlulwayo leqele emlilweni futhi manje siyazi kunezinto eziningi futhi besingasekela lokhu phezu kwakho imizuzu embalwa kombango kodwa ngifuna ukukhuluma ngokwale mizuzu ngokushesha phezu kombango omkhulu kunawo wonke okhona lowo ngokuthi phakathi kwebandla noSathane lokho kuqina okukhulu kukaSathane futhi sifuna ukukhuluma ngokuqina okukhulu kukaNkulunkulu ebandleni lakhe manje lo mbango omkhulu buqhubeka iminyaka eminingi waqala ezulwini noSathane wakhahlelwa wakhishelwa emhlabeni wabeke eseba yisitha kubantu bakaNkulunkulu futhi kusukela lapho usebenzise konke okokuqina kwakhe nesu lakhe ukuzama ukudonsela abantu bakaNkulunkulu beqele emililweni noma bangene emililweni yakhe futhi siyazi ukuthi ubani onamandla kakhulu uNkulunkulu nawo futhi uNkulunkulu ngenkathi enika abantu bakhe into enhle edlula zonke ayengayenza ukulwisana noSathane ngayo kwakuyizwi lakhe manje ngoba izwi linguNkulunkulu futhi ubani oqine kunoNkulunkulu na
The word is God and the word
Ngakho izwi linguNkulunkulu nezwi liba ngokuqina kwethu uNkulunkulu ebandleni uba ngokuqina kwalo ukudonsela uSathane emililweni yakhe uqobo ayenzile nomdotsiswano uyaqhubeka manje uJesu wathi kuMarko 16 ngegama lami bayakukhipha amademoni Manje ngiyazi leso isisho esidala ukuthi abantu kunesisho esidala esifuthi asiside kangako noma abantu bakholele emadimonini kulolu suku. Kodwa into yokuba yenziwe ngowami umbono ngokwazi isitha sakho. Futhi wazi isitha sakho futhi uqeqeshele umbango ozoba nawo ngenkathi uhlangana naso ngoba uzohlangana naso. Futhi usazi wazi okwaso wazi ukuthi kuyini ukuqina kwaso bese kuthi ke uqeqeshele lombango ngenkathi uhlangana naso ngokuba yinto eyodwa eqinisekile uzohlangana naso futhi ngakho uqeqeshela umbango. Manje ukuqeqeshela umbango kufana nomshayisibhakela nje. Isitha sakhe azohlangana naso phandle lapho embangweni ukulwa. Isilwi esikahle ngempela ngokwejwayelekile siyazi futhi siyayitadisha imbangi yaso. Sitadisha imingemuzo yayo siyazi lapho elwela khona. Noma ngabe iyafola icethuke ilwa ngesokudla noma ngesokunxele. Sitadisha konke lokhu bese kuthi ke uma singesi kahle isilu esikhaliphile sizitholela esizoncwekisana naye ozolwa njengoba nje imbangi yaso ilwa ngokuba sizoyazi yonke imingcimuzo yayo ngenkathi sifika kuleyo ndawo. Futhi ngicabanga ukuthi leyo into enhle kakhulu kumaKristu kuba ayenze kunjalo. Futhi manje uma ufuna ukuqala ukuziqeqesha qala ngoJohane wesithathu elishumi nesithupha umthetho wokwenza njengoba ufuna kwenziwe kuwe. Qala uphume ngo nalokho nalokho uzokwenza wehlule bese kuthi ke uqeqeshele izibhakela zomlalisa phansi ngoba uzodingeka uzisebenzise wonke umuntu uyakwazi lokho. Uzofanele ukuqeqeshele ukushaya isitha sakho. Futhi njalo uNkulunkulu usebenzisa izwi lakhe sifanele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu usebenzisa izwi lakhe ukwehlula isitha sakhe. Uma uNkulunkulu akwazi ukucabanga noma akwazi ukunika abantu bakhe noma yini engcono ukwehlula isitha ngayo ubezokwenza. Ngakho njengoba bengihlale njalo ngithi nga uNkulunkulu enza isinqumo leso ngesihle kwedlula sonke esikhona akadingeki neze ukuba aguqule izinqumo zakhe. Ngakho isinqumo sokuqala uNkulunkulu asinika abantu bakhe insimini yase-Edeni ukulwisana nesitha kwakuyizwi lakhe. Babeqiniswe ngezwi lakhe. Futhi manje isitha sizotadisha isu lethu nezwi. Futhi manje uSathane wakutadisha lokho konke kwaphuma kahle ngokuphelele kwaze kwathi ngenkathi efika ku-Eva. Wayene nesu elihle ukwedlula onke ayengalisebenzisa phezu kwakhe nalelo kwakungukuba azindle ngezwi. Manje awufuni neze ukuba uzindle ngezwi likaNkulunkulu likholwe nje. Ungazami ukulichaza, ungazami ukulifanisa. Manje ngeke wamfanisa uNkulunkulu ngakho uNkulunkulu uyizwe futhi nje lenzelwe ukuba ulikholwe. Nalokho ngokuqina kwethu nje vuma izwi futhi noma ubani uyazi ukuthi imbewu ohlobweni olukahle lomhlabathi iyoveza inhlobo yayo. Futhi nje sithatha izwi futhi manje uEva uqala ukuma ukuba azindle ngenkathi wamcaphunela izwi uNkulunkulu uthe ningadli kuwo ngokuba mhlanidla kuwo umhlasifayo. NoSathane akazange aphikisane naye wathi ngempela kunjalo. Kodwa wathi uyabo udinga ukukhanya okuthize okusha into ethize ethe ukwehluka kancane kuleyo uNkulunkulu ayishilo. Futhi uma uyenza uzoba ngokhaliphile othe xaxa kancane nje amehlo akho azovuleka. Kodwa wathi awu uNkulunkulu uthe siyofa wathi oh ngempela niyabo wena ufika lapho ke okungakho nje ngempela awuyikufa kodwa uNkulunkulu wathi niyofa nalokho kuyaqazulula nalokho lokho Kwagashula lo mncintiswano omkhulu ngendophi yokudonsisana ke futhi kwadonsela isizwe sabantu sonkana ekufeni ngoba u-Eva walalela umzindlo ngokuphambene nezwi likaNkulunkulu. Manje kungamahloni ukuthi wakwenza kodwa sekwenziwe kwedlule. Kodwa manje sisalokhu siqinisiwe naleso sihlanganisi senziwa kuKristu Jesu. Siyakwazi lokho. UNkulunkulu wasinika ukuvikelwa kwethu okuhle ukwedlula konke ukuba kalula nje sithembe izwi lakhe. Niyazi nabaningi bayasho namhlanje ukuthi ayikho into ethiwa ngudevil. Bakholwa ukuthi kalula nje ngumcabango, bakholwa ilokho. Futhi kunabantu abakholwa ukuthi umoya ongcwele umcabango omuhle nokuthi udevil umcabango omubi. Kodwa uma niqaphela nxa iBhayibheli likhuluma ngomoya ongcwele wathi nxa yena umoya ongcwele esefikile no yena uyisabizwana somuntu niyabo. Ngakho yena ungumuntu no devil ungumuntu namademona ngabantu.
Yes, they are demons.
Yebo ngamademoni futhi angena ngezindlela eziningi. Kodwa bacabanga ukuthi ngumqondo owenziwe ifashion endala. Indoda yayiphikisa kimi lapha amaviki ambalwa edlule yathi, uyazi ukuthi wenzani na? Ubeka nje lowo mqondo wabantu ekubeni bacabange into ethize uma ubatshela leyo nto. Ungushintsha ngomcabango nje. Ngahlangana nayo impela leyo nto efanayo endiya ngesinye isikhathi ngenkathi lawo indoda angcwele. Lapho esasinawo ngikholwa ukuthi izethameli eziningi kunazo zonke engabe ngakhuluma nazo ezethamelini ezizodwa ezimiyo zokuba ngabantu abayingcenye yesigidi. Futhi ngakubamba ngokwehlukanisa kumoya. Futhi babebona umoya ongcwele ubiza abantu futhi ubabize khona lapho ezethamelini eziningi futhi usho izinto ezehlukene. Futhi ubamba umcabango wabo uRaja namadoda angcwele bathi ufunde umqondo wabo. Ngakho imizwizwana imbalwa cishe abahlanu noma abayisithupha basebedlule emgqeni womkhuleko. Nendoda impumputhe iyeza iyedlula futhi yayimpumputhe ngqi namehlo ayo ayemhlophe njengeyembe lami nje. Ngase ngithi manje nansi indoda eyimpumputhe noma ubani angabona ukuthi iyimpumputhe. Ngase ngithi kuba bengingayisiza bengiyokwenze njalo. Kodwa indlela kuphela ebengingayenza ibizoba ngesiphiwo ukuba mhlawumbe ngisho into ethize eyenzile. Naloko bekunganikeza umcabango ukuthi uma uNkulunkulu azi ukuthi yenzeni ngempela ubezokwazi ukuthi izokwenzani. Ngakho ngathi manje ukuyibuka ngathi manje ingumkhonzi welanga isibe impumputhe eminyaka engamashumi amabili. Futhi ngenkathi umhumushi ekusho lokho kwakunjalo. Ngathi indoda eganiwe umkayo uthe ukuba mncane futhi inamadodana amabili eyodwa ithi ayibe nesikhombisa neyo eyodwa inesishiyagalolunye. Lokho kwakunjalo impela kwabizwa amagama awo ukuthi lalingubani. Kwase kuthi-ke lapha ya ezethamelini endaweni lapho abantu babekhona nakho kungena lawo maza omsindo. Kuphathelene nomqondo kuyinto ethize ethi ayibe ngephathelene nengqondo ukufunda umqondo wabo. Ngaseke ngicabanga Nkosi, uma nje uzongisiza ngidinga usizo lwakho Nkosi. Laba bantu bazama ukuthatha lokhu njengokufunda umcabango futhi akusikho futhi uyakwazi Nkosi. Nokho ngangibanika umbhalo ukuthi uJesu wathi akenzanga lutho aze akhonjiswe ngubaba. Kwase kuthi-ke ngiphenduka ukuba ngibuke indoda futhi ngayibona nje ngaphezu kwalapho embonweni inokuhle nje kwamehlo njengoba nginawo ngacabanga manje sekuyiso isikhathi. Ngathi le ndoda ingumkhonzi welanga manje futhi isibe impumputhe. Ngase ngithi manje inampo abapristi bakaMuhammad futhi nampo abapristi bamashite ama-Jain nezinhlobo ezehlukene zenkolo uBuddha.
Now this man wants
manje le ndoda ifuna ukuba ibone manje beningathi yakhonza okudaliweyo esikhundleni somdali. Ngiyakukholwa lokho nami, kodwa nakho sihlezi kulo busuku. Ngathi futhi kade namhlanje ngibungazwe ethempelini lamaJain lapho izinkolo eziyishumi nesikhombisa ezehlukene ibilapho ukuxoxisana nami futhi zonke zimelene noKristu zonke. Ngase ngithi manje nabaningi benu ndoda ubusezansi lapho. Manje uma uKristu enephutha kakhulu khona ke le ndoda ifuna ukuba kahle. Futhi qiniso uNkulunkulu wokudaliweyo owenza izwe uzoba nguye yedwa kuphela ongayinika ukubona kwayo. Lokho kuyezwakala. Ngase ngithi manje uma noma yimuphi wena bantu okaMuhammede lapha eyinkolo eholayo, uma umpristi kaMuhammede ezoza laba futhi ayinike ukubona kwayo khona ke ngizolandela okaMuhammede. Noma uma umpristi kaBuddha ezoza ayinike ukubona kwayo. Kodwa akube nguNkulunkulu oyenzayo. UNkulunkulu, uNkulunkulu womunye umuntu ndawo ndawo, ngoba kuzofanele abe khona. Ngeke saba nokudaliweyo ngaphandle komdali. Futhi kuzothatha umdali ukudala ukubona kulamehlo. Kanti impuputhi iminyaka engamashumi amabili ngokubuka ilanga icabanga ukuthi iyo ezulwini uma ikwenzile. Indoda ngokungazi yenze lokho. Ngathi yini nina bapristi bakaBuddha ebeningayenza na? Benizoshintsha nje indlela yayo yokucabanga, benizothi inephutha, bakhonza okhokho babo abangasekho. Ngase ngithi manje beningacabanga ukuthi yayinjalo, beningathi yayinephutha, kodwa beningenzani na? Benizoshintsha indlela yayo yokucabanga. Ngase ngithi ubekenzani ukaMuhammede na? Ashintshe indlela yayo yokucabanga. Amashiti, amaJain, nokunye nokunye bashintshe indlela yabo yokucabanga. Ngabe sinento efanayo e-United States? I-Methodist bonke bafuna ukwenza onke ama-Baptist abe ngama-Methodist. Ne-Pentecostal ifuna ukuthatha onke ama-Methodist futhi iwenze ama-Pentecostal. Ukushintsha komcabango.
But that's not what we're talking about.
Kodwa lokho akusikho esikhuluma ngakho. Sikhuluma ngoNkulunkulu umdali. Ngase ngithi ngempela umdali ubezokhuluma. Futhi manje ngangingeke ngikusho lokho kuba lo mbono wawungabanga lapho lutho nhlobo. Manje ngathi manje uma oyedwa asimdedele abe nguNkulunkulu eze ayinike ukubona kwayo. Ngase ngithi manje ngiphosela inselelo noma imuphi umpristi noma uRaja noma indoda engcwele kumbe noma yini okungaba yiyo eze ayinike ukubona kwayo futhi ngizolandela ukwazi kwenu kwezimfihlo zokudabuka kwezinto zonke ezikhona nenze ophendukileyo. Naleso kwakuyisigejane sabantu abathule kunabo bonke engaye ngabezwa, niyabo akukho muntu owakwenzayo. Ngase ngithi ngithulele ini kangaka na? Ngathi sizathu nithule yingoba ningeke nakwenza, nami ngingeke. Kodwa uNkulunkulu wasezulwini owavusa indodana yakhe uJesu Kristu esiyizinceku zakhe thina usanda kungikhombisa umbono nje ukuthi indoda izothola ukubona, niyabo? Ngathi manje uma lokho kungabi njalo khona-ke ningayala ukuba ngiphume endiya. Kodwa uma kunjalo nonke ngamunye wenu nikweleta impilo yenu kuJesu Kristu. Ngithanda ukunibuza bangaki phakathi lapha enizonikela impilo yenu kuKristu uma le ndoda elimpumputhe ithola ukubona kwayo na? Niyababona abaphristi benu? Awukho muntu owenyukela lapha? Abezingani uma benitshele ukuthi inkolo yabo inkulu kakhulu futhi ibanzi kakhulu na? Akezingani umuntu othile futhi asho into ethize na? Akho muntu ozayo. Ngathi manje ke nina bantu khona lapho uma nibona le ndoda eyimpumputhe imilapha futhi nakho kwenyuka udokotela ukuba ahlole amehlo ayo wanikini ikhanda lakhe wathi impumputhe futhi ngakho ngathi impela impumputhe kodwa ngathi uma futhi uma uNkulunkulu eyinika ukubona bangaki kini ozokhonza uJesu Kristu na futhi kuthi ngangokubona kwami izinqwabanqwaba zezandla ezimnyama ngaphendukele endodeni ngase ngithi Nkosi Jesu makwazeke ukuthi wena uNkulunkulu indoda yangidumela ngasentanyeni futhi lapho kwakuhlezi imeya yasebombay itezi lapho yayidumela ngasentanyeni ibona kahle nje njenganoma ubani owayengabona kuyini na empeleni amandla
God is God
uNkulunkulu unguNkulunkulu noSathane unguSathane uma ningakholelwa kudeveli ngenkathi kuqala sengiqalile ngigijima ngiphula kundlele kuye nsuku zonke niyantshe ukuthi akukho develi ngoba ngazi kangcono ngidingeka ngilwe naye nsuku zonke ngakho ngiyazi ukhona udeveli futhi ufanele uqeqeshwe nga uhlangana naye Hayi ukuthi uqeqeshwe esayensini ephathelene nokusebenza kwengqondo hayi ukuthi uqeqeshwe emfundweni kodwa uqeqeshwe ngumoya ongcwele amandla kaNkulunkulu phakathi izwi lakhe ukulenza libonakaliswe yaki sitha sakho oh uyinto enonya kanjani pho ngingathanda kanjani ukuma lapha manje uthi ngicizelele kulokho Ngibuyele emuva ngeBhayibheli futhi nginikhombise indoda emuva lapho efika ibhekane ubuso nobuso naye. Ukuthi kukanjani embangweni ngokumelana nesitha aziqinisa ngezwi likaNkulunkulu. UNowa waba nesehlakalo sakho futhi wayazi ukuthi uNkulunkulu wamtshela ukuthi lalizokuna. Nombango wawukhona phakathi kwesayense nezwi likaNkulunkulu. Isayense ithi kungeke kwenzeka. UNkulunkulu wathi kuze kwenzeka. Amen. Leyo nto efanayo ikhona namhlanje. Kuze kwenzeka. Kuyenzeka. Akukhona madimoni. Kodwa uJesu wawakhipha. Futhi wanika ibandla lakhe igunya ukuba lenze njalo. Bakhipha amademoni ngegama lami. Wakhe amademoni ayisikhombisa kowesifazane obukekayo ngolunye usuku. Futhi wathi nxa umoya ongcolileyo esephumile kumuntu uyahamba izindawo ezingenamanzi, esebuya-ke eletha amanye amademoni ayisikhombisa kanye naye. Manje lokho kuyakhombisa ukuthi uma umuntu wayehlanziwe emademonini, kwakukhona into ethize eyayikuye eyayiphumile. Idemoni liphumile. Manje nxa idemoni liphumile ukuthi uNkulunkulu kunikeza uNkulunkulu ithuba ukuba angene. Ngakho futhi nxa liphuma, vumelani umoya ongcwele angene. Ningakushinje lapho. Uma nje niphenduka ezonweni zenu bese niqhubeka, khona-ke nizoba babi kakhulu kunoma nake nanjalo. Kodwa tholani leyo ndawo lapho uSathane ake akha khona futhi wahlala. Igcwaliseni ngomoya ongcwele kaNkulunkulu. Futhi khona-ke nizoba nokuqina kwezwi likaNkulunkulu kini, libonakalisiwe futhi nikhiphe amademoni. Mbango khona izinkanyiso zakusihlwa ziyakhanya ngongcwele kaNkulunkulu khona futhi manje ukuthi nje akube imizuzu emithathu ukuze kube isikhathi izimpempe ezizoshaywa ngaso futhi kuzoba phakathi nobusuku manje ke njengoba sishiya lesi sakhiwo ukuba siye ezindaweni zethu ezihlukene namakhaya ethu Nokuthi sihlangane ngaphandle nokuthi sihlangabezane nezwe asingahambi njengoba senzile ezikhathini ezingaphambili asihambe ngamandla okuvuka kwakhe asihambe ngegama likaJesu Kristu nebhalo eliphakanyiselwe phezulu nanokukholwa ezwini lakhe ukuba siphathe inkemba esikanhlangothi zombili sifake nesihlangu nezikhali ezigcwele zikaNkulunkulu ukuba sihlangabezane nesitha ngoba yakuqina nokuba namandla kakhulu nsuku zonke njengoba isitha singena njengozamcolo umoya kaNkulunkulu uvusa isimiso sokumelana naso uma sesifike ekupheleni kwalezi zinto nezifihlakalo zikaNkulunkulu seziphelisiwe nathi sibheke okuningi ukuqina kwesihwitho ukuhlangabezana nalo umfutho omubi kakhulu oyesihwitha ibandla futhi ulinganise enkazimulweni sifanele sibe nawo asihlangabezane no-63 nenselelo yokuthi sizinceko zikaNkulunkulu ophilayo futhi njengoShadraki, uMeshaki no-Abhedinego basendulo asizukubakhothamela odeveli balelizwe nokubuyisela emuva lento leyo esikhulume ngayo kodwa asijonge empini ngiyeza kulo busuku njengoba silalele lezo zimpempe into ethize njengoba uDavide ayenza lobo busuku obushisayo obesabekayo ngenkathi elela phandle lapho phansi kwalezo zihlahlana zamajikijolo nesitha sasiphaphama kufanele ukuthi kwakuyihora elinjani nje kuDavide usenezi nje pho kuye elele lapho wayengazi ukuthi anyakaze kanjani wayengazi ukuthi uzoya ngapi ngoba wayazi ukuthi wayedlulwa ngobuningi kodwa khona manjalo wezwa umsindo womoya ofunguzayo uhamba ezihlokweni zezihlahlana wayazi ukuthi uNkulunkulu waqhubeka phambi kwakhe futhi waya empini ngizwa into ethize njengaleyo kulo busuku emva komlayezo wayizolo ebusuku ngilele eholweni elimnyama kuna wonke esengake ngabhekana nalo empilweni yami ngizwa njengo-Isaya ethempelini emva kokubona lezo zingelosi ngingumuntu ozindebe zakhe ezingcolile futhi ngihlala phakathi kwabantu abazindebe ezingcolile kodwa lalelani ngifanele ngihlangane nakho ngenye indlela futhi kwento kuphela ngilindele ukuzwa lokho kuvunguza okudabula ezihlahlaneni zamajikijolo ukuba ngihambe ngiyohlangabezana nesitha noma ngabe sikuphi uNkulunkulu sisize ukuba sikwenze futhi manje ngicabanga ukuthi umzuzu wodwa kushaye eleshumi nambili ngo no-62 nakho konke okwedlule kwawo asikuyeke kwedlule asime ngezinyawo zethu manje sonke ngamunye wethu imdingithi yendaba ekulowo nalowo wenu upawulu wathi ngikhohlwa ngosekwedlule konke kwamaphutha ethu angonyawo odlule ujonge emgomeni wokubizwa okukhulu wonke amaphutha ami engiwenzile yonke le minyaka ngithethelele ngawo uNkulunkulu ngithethelele bandla angithetheleleni ngenkonzo engehluleke nayo ngiyezwa uNkulunkulu ngithethelele ngayo bandla ngithetheleleni ngamaphutha ami futhi ngizojonga emgomeni wokubizwa okukhulu kuKristu Jesu noma yini okuphethwe yikusasa ngikwazi kodwa ngiyamazi ophethe u-1963 asifambisele izandla zethu kuNkulunkulu manje futhi asikhuleke ngendlela engeyethu njengoba senza izivumo zethu futhi sicele uNkulunkulu asisize wonke lo nyaka olandelayo ozayo Baba osezulwini njengoba sima lapha njengoba imicabango eminingi iphela ezinhlizweni zethu nangamaphutha onyaka odlule kuli njengoba sisondela ekufeni kuka-62 nokuzalwa kuka-63 oh uNkulunkulu kwangathi singaba isinyathelo esisodwa esenyukela phezulu ngokuthe xaxa eladini sesikwazi ukubona uJesu nohlelo lwakhe kwangathi wonke umuntu lapha Nkosi emkhulekweni lapho unyaka omdala usufa nokuzalwa okusha konyaka omusha kusangena kwangathi sono somuntu omdala ekungakholwa kungaphela enhlizweni yethu nokuzalwa okusha kungene no-1963 ngiyokuvunguza ngomoya onamandla ukuze kugcwalise kuthina futhi usenze izidalwa ezintsha kuKristu, senze izinceku ezifanele. Thethelela isikhathi sethu esedlulile, kusisa inkathi yethu ezayo. Sihole ngokuqondisa oNkosi uNkulunkulu ngesandla sakho esinamandla, Jehova. Busisa labefundisi lapha, busisa lonke ukuqaba, zonke izivakashi. Wena iba nathi Nkosi. Sizinceku zakho futhi sizinikela ngakho konke kuwe ngokuka-1963 ukuze amandla omoya wakho abe ngawokuqala kakhulu ezintweni zonke empilweni yethu nakubuthina. Sisize Nkulunkulu, ithethelele futhi usisize, siyakhuleka. Vusa amadoda anamandla, vusa amabutho anamandla okukholwa. Vula olonyaka Nkosi, leyo mane efihliwe, leyo dwala phansi kwedwala, ukuze sibone uhlelo lukaNkulunkulu. Qekebula izivivane zempilo wethu Nkosi, beka itshe livala phezulu uKristu Jesu phezu kwalowo nalowo wethu sonke. Kwangathi ubukhosi bakhe obukhulu, izibusiso ezingcwele zibe phezu kwethu sonke. Kwangathi umlilo kamoya ongcwele ungafika phezu kwethu. Kwangathi amandla okuvuka angabonakaliswa. Nkulunkulu, sikubonga kakhulu kulo busuku. Singabakho, sizinikela ngokugcwele kuwe Nkosi. Njengoba ngiya ngaleya ngingazi ukuthi kuphi noma kanjani noma ukuthi ngizokwenzani, ngithemba wena Nkulunkulu Somandla ukuthi uzongihola ngokungiqondisa inceku yakho engenanzuzo, ukuze ngisetshenziselwe udumo nenkazimulo kaSomandla. Sibe khona Baba, yemukele imikhuleko yethu, busisa imizamo yethu. Philisa abagulayo nabahluphekile ngakho kokubili, ngokomoya nangokomzimba. Futhi senze izinceku zakho. Silubumba, wena ngumbumbi. Sibumbe ngamunye ngendlela yakho uqobo, ukuze sifanelane ndawonye noKristu Jesu njengelunga lomzimba wakhe. Ngokuba sikucela egameni likaJesu nangenxa yakhe nangenxa yevangeli. Amen futhi amen.
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God. And the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people. I have heard their afflictions. I hear their cries unto me. me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee. Stand fast and move not. Thus saith the Lord.
Siyakubonga Baba Nkulunkulu, siyakubonga ngale ntshumayelo yokuyala yonyaka omusha esithumela phandle namathemba nanenduduzo yokwazi ukuthi ngokukhulunywa kwalamazwi kulamadoda abengazi ukuthi umlayezo uqinisile futhi usicela kuba sime ngawo. Sokwenza konke sikwaziyo ukuthi kanjani Inkosi ukuba sibe ngakuwe nezwi lakho. Semukele egameni lalowo owasifundisa sonke ukuthi sifanele sikhuleke kanje. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. Ungasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule kokubi. Ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo ukuze kube phakade. Amen. Inkosi nibusise futhi nigcine. Kodwa labo manje abafanele baye emakhaya abo manje sekuyimizuzu emihlanu ishayile, imizuzu emihlanu ngo-63. Manje kwangathi uNkulunkulu anganibusisa futhi nina enifuna ukuhlalela isidlo nemukelekile nje ukuba nihlale, sizojabula ukuba nani. Akusiso isidlo esiyinguyazana esalo lonke ikholwa elisehlanganyelweni noKristu. Nemukelekile ukuba nihlale futhi nithathe isidlo nathi. Nesizathu sokuba senze lokhu yingoba lena yinto yokuqala siqala uhambo. NoIsrayeli ngaphambi kokuba baqale uhambo lwabo, babulala iwundu futhi badla imifino babayo futhi baqala uhambo lwabo. Futhi ngicabangile kufanelana kahle kanjani lokhu kulobu busuku. Iwundu libulewe, lilungisiwe umkhosi futhi kuphakathi nobusuku. Ingaleyo yonkathi abalidla ngayo niyazi phakathi nobusuku. Ngakho masenze nina enifuna ukuhlala nathi futhi nilungele uhambo oluzayo olusihlalele, sizojabula ukuba nani. UNkulunkulu anibusise. Nani enizofanele nihambe manje ningaya emakhaya enu, noNkulunkulu abe nani ngize nginibone futhi. Amen. Nonke abanye benu ningahlala phansi, sizobeke sesiqala isidlo udade uzo. Kulungile mnumzane. Asilithole futhi sisalindile niyazi kulabo abaphumayo. Ningathola ukuthi nithule futhi ke lena into enesizotha kakhulu. Ngizofunda into ethize empalweni lapha emzuzwaneni nje enhle kakhulu. Futhi manje asilithole futhi. Ukholana nje nomunye umuntu uma kukhona noma yini oyonile empilweni yakho, lo muntu ulapha omonile, yana kubo manje futhi ukulungisa.
Until we leave.
umshayi wopiyane angeza opiyaneni ngiyacela Ndinikela konke lokhu ezandleni zakho mfowethu Neville. Kulungula kubosise mfowethu. Asilicule futhi Loko kuhle na asicule futhi besathula Baba wasezulwini ijabula kakhulu ukuthi sithole lokho kuqinisile emahoreni ethu amnyama kunawo onke noma libalele akayikani neze akashiyani sijabula kakhulu ngalokho esinakho amathemba ethu akhele phezu kwalutho olungaphansi kunegazi likaJesu linokulunga siyethemba Nkosi hayi odumweni lwalelizwe Siyethemba silokuthi sithembele ohlakeni olumnandi kunalo lonke kodwa ngakho konke sincike egameni lika Jesu. Sibonga kakhulu baba. Manje sesizothi nje sihlanganyele enye yezinto ezimbalwa kakhulu zemvelo owasiyela zona. Enye yazo kwaba ngumbabathizo, enye kwaba isidlo. Nelandelayo kwaba ngokugezana izinyawo.
Oh God, we just enter in.
Oh uNkulunkulu singena nje ngesizotha sazi ukuthi leli wudlu liwudlu lephasika. Uhambo olukhulu lwasihlane lusabahlalele nje abantwana. Igazi lifanele kuqala libekwe kwilentil lomnyango ngaphambi kokuba iwundlu lephasika lithathwe. Nkulunkulu hlola izinhliziyo zethu manje. Ngabe igazi lilapho Nkosi na? Uma lingekho sikhulekela ukuthi uzoligcoba njengamanje. Ususa izono zethu futhi uzisibekela. Futhi zizosuswa kithi Nkosi izono zalelizwe. Ukuze sibe ngcwele futhi sibe nokwethulwa kubaba wethu manje njengoba size kuba sithathe umzimba negazi elichithekile lewundu lethu indodana kaNkuluNkulu umsindisi wethu hlola izinhliziyo zethu njengoba sifunda baba bese kuthi ke usenze sibe ngabakho oqobo ngokuba sikucela egameni lewundu uJesu Kristu amen
in the book of
Encwadini yabase Korinti isahluko seshumi nanye ngifisa ukufunda amavesi ambalwa Ngiqale ngevesi lamashumi amabili nantathu ngifunda lokhu nguPawulu ekhuluma ebandleni laseKorinte. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika khona ukuthi inkosi Jesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa. Wabonga wasiqephula wathi, thabathani futhi nindle, lokhu kungumzimba wami ohlushulelwe nina, lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Kanjalo wathabatha nesitsha, futhi emva kokudla kwakusihlwa wathabatha nesitsha, kodwa emva kokudla kwakusihlwa, ngiyaxolisa, angiphinde ngikufunde. Kanjalo wathabatha nesitsha, futhi emva kokudla kwakusihlwa wathi, lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ukuba nikhumbule ngezikhathi zonke enisiphuza ngaso lesi ukuba ningikhumbule. Ngokuba ngezikhathi zonke nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha, nimemezela ngaphambili ukufa kwenkosi ize ifike. Ngakho-ke lowo ozakudla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele uzakuba necala lomzimba negazi lenkosi. Ngakho umuntu akazihlolisise, khona-ke akadle isinkwa aphuze isitsha. Ngokuba odlayo aphuze ngokungafanele uzidlela aziphuzele icala uma engawahlukanisi umzimba wenkosi. Ngenxa yalokhu, baningi phakathi kwenu abagulayo nabanobuthakathaka, baningana balele. Kepha uma besingazahlulela thina, besingayikwahlulelwa. Kepha nxa sahlulelwa, siyalaywa inkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe. Ngakho-ke bazalwane bami, nxa nibuthana ukuba nidle, anolinda omunye. Uma omunye elambile akadle ekhaya, ukuba ningabuthaneli ukulahlwa. Kepha okuseleyo ngokulungisa mhla ngifikayo. Njengoba ngicabanga ngalokhu, isikhathi esinesizotha kunazo zonke. Kulotshiwe futhi ukuthi ngenkathi lesi sidlo sasiqala ukunikezelwa nokugezana izinyawo esizodingeka sikweqe kulobusuku ngoba sinamanzi, amanzi onke anqanyuliwe, futhi besingenazo ngisho nezimfanelo zezindlu zangasese kulobusuku ngoba badingeke nje ukuba bakubhanqwe ndawonye ngakho konke abebengakwenza benzela thina ukuba sibe nalenkonzo kulobusuku. Kodwa sizokwenza njengoba benzile kwashiwo. Ngikholwa ukuthi uLuka kwakubalula ukuthi bahlabelela igama base bephuma. Kodwa niyazi yini ukuthi lokhu kumeleni na? Niyazi yini ekuqaleni ngenkathi lesisiyalo sasiqala okwenziwa kwa-Israyeli ezansi eGibhithe? Babe semgwaqweni wabo beya ezweni elithendisiwe, futhi lokho esizizwa sinjengakho kulobusuku ukuthi sisemgwaqweni oya ezweni elithendisiwe nohambo lusihlalele. Futhi babe nophawu ukuthi nxa ingelosi yokufa idlulile ukuthi kufanele kube negazi phezu komnyango, kungenjalo indodana endala, kungenjalo umntwana omdala wayefa ekhaya. Umcabango wawungukuthi nencazo yangempela yayingukuthi kuqala ukubheka igazi. Niqaphelile ukuthi uPawulo wakubeka kanjani lapha na? Uma noma ubani edla ngokungafanele, udla futhi uziphuzela ukulahlwa engawehlukanisi umzimba wenkosi. Okuchaza into efanayo ukuthi ukufa kokomoya kuphumule phezu komuntu oyohlanganyela esidlweni sakusihlwa senkosi ngokungafanele. Lokho bekungaba ngokuthi ephandle ephuza futhi eqhubeka futhi ephila njengezwe futhi eze etafuleni lenkosi. Besingafanele senze lokho. Manje asihlanze izinhliziyo zethu futhi sihlanze izandla zethu nezingqondo zethu ekucabangeni okubi, ukuze sikwazi ukuza etafuleni lenkosi ngenhlonipho yokuzithoba nokungcwele, njengoba sazi ukuthi sizixhumanisa thina uqobo nomhlatshelo wethu uKristu Jesu onguyena kuphela insindiso yethu. ukuthi manje kulobu busuku indlela esenza ngayo lokhu ngomunye wamalunga amadala uma lapha umfowethu Zabel. Futhi ngiyacabanga mfowethu Zabel kulobu busuku uma ubungabiza besukela emsamo kuqala ukuze laba bantu bengeza besuka emsamo bese uwenza umugqa wakho wokuqala lapha uma uthanda. Manje umfowethu Zabel uzoniqondisa imizuzwana embalwa masinya nje sesenza isibusiso phezu kwesidlo. Lesi sinkwa ikosha senziwa amaKristu siyisinkwa esingenamvubelo futhi uma uzosiqaphela lapho usibeka emlonyeni wakho simahadlahadla ngempela ukuba sibabe sishwabene futhi sihleshuliwe sicutshanisiwe. Lokho kuchaza ohleshuliwe umzimba onqunywe wanqunywa wenkosi yethu uJesu. Oh, nxa ngisho ngicabanga ngakho inhliziyo yami ithi ayigxumagxume ishaya. Nxa ngicabanga ukuthi yacutshaniswa futhi yachotshozwa futhi yashaywa indodana kaNkulunkulu engenacala, niyazi ukuthi yakwenzelani lokho na? Ngoba nganginecala futhi iba yimi isoni ukuze mina ngomhlatshelo wayo ngibe ngofaniswa nayo indodana kaNkulunkulu. Mhlatshelo onje pho, asikhothamise amakhanda ethu. Unkulunkulu ongcwele kakhulu kunakho konke njoba ngiphethe phakathi olukwembe oluncane lwensimbi kulobusuku. Lesi singo esimele ohleshuliwe ocutshanisiwe ochotshoziwe oshayiwe umzimba wenkosi yethu lapho lo mprofeti amemeza khona yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yachotshozwa ngobubi bethu isijeziso sokuthula kwethu sasiphezu kwayo nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Oh, sikukhumbula kanjani lokho Nkosi njengoba ngizibophela mina uqobo kulowo mhlatshelo kulo busuku nalezi zethameli ngokunjalo Nkosi emhlatshelweni kwangathi singayikhumbula inkosi yethu ukufa kwayo nokushaya kwayo nesiswebhu nakho konke lokho edlula kukho ngenxa yethu njengoba sithatha lesi sinkwa sesifaka emilonyeni yethu. Nkulunkulu, singabantu abangafanele, asilungele into engcwele kangaka. Ngakho vumela ubungcwele bakho Nkosi, ubukhona bakho negazi lakho kuhlanze izinhliziyo zethu. Futhi njengoba sisemukela kwangathi singazimisela ezingqondweni zethu ukuba sikhonze njalo njalo imini nobusuku zonke izinsuku zokuphila kwethu. Manje ngcwelisa lesi sinkwa nesihloselwe ukusetshenziselwa khona sicela egameni likaJesu. Amen. Futhi ngiphethe lokhu ngezandla zami njengamashumi amathathu cishe iminyaka engamashumi amathathu nantathu yenkonzo engikhonze ngayo inkosi yami futhi nginamahloni ngami uqobo. Kodwa ngiyacabanga bengiyokwenze njani ukuba benginamaconsi amabili angempela egazi layo ngiliphethe ngezandla zami kulobu busuku na? Bengiyokwenze njani ngalo na? Kodwa niyazi ngibe nalo ezandleni zami kulobusuku ebusweni bayo okukhulu kunokunye ngokuthenga kwegazi layo ibandla layo. Ngakho nxa ngiphethe lokhu nojuice walama-grapes ngicabanga ngalokho, wathi angisayi kuphuza okwesithelo somvini ngize ngisiphuze nginani sisishe embusweni kababa wami. Manje-ke qaphelani ukuthi emva kokuba impi yesono isiphelile, into yokuqala esiyenzayo uma sesitheleka ngaphesheya ngokuthatha isidlo, isidlo sakusihlo senkosi. Futhi asikhothamise amakhanda ethu manje sisabusisa leli wayini. Baba wethu wasezulwini, uma ngicabanga njengoba ngiphethe leli wayini lapha elimele igazi likaJesu, ukuthi kwaba kanjani ukuthi ngalelo gazi elikophozayo izono zami azisekho zifakwe olwandle lokukhohlwa nokuthi zingabe zisakhunjulwa nangaleli gazi umfana ofayo ngolunye usuku walala ngaleya esibhedlela futhi wena wangisindisa
Oh,
uNkulunkulu ngibonga kanjani Nkosi futhi manje ke nginike umfutho ngomoya ongcwele ukuba ngiholele abantu eCalvary futhi ngibakhombise indlela eya ekhaya ngiyakubonga baba futhi manje ngwelisa leli wayini ngelihloselwe ukusetshenziselwa khona futhi kwangathi wonke umuntu ohlanganyela kuleli sakramente kulo busuku angemukela ukuqina ngokomoya nangokomzimba kohambo olusihlalele ngokuba sekucela egameni likaJesu amen ukuma lapha futhi ngibhekisise emindeni ngena futhi ileyo ndlela okuyoba ngayo ngolunye lwalezi zinsuku umndeni ngumndeni isikhundla ngesikhundla iqembu ngeqembu ngamunye ngamunye nxa sihlangana naye isikhathi esinjepho esiyoba yiso lapho yonke impilo yomuntu ebiphezu kumhlaba emkholiwe futhi yamethemba iyohlangana lapho ngalolo suku akuyi kumangalisa na sizodingeka sikweqe ukugezana izinyawo kulo busuku ngenxa yamanzi asinazo izimfanelo ezenele khona manje futhi zizolungiswa khona masinya siyethemba beza kahle futhi basebenza ngokushesha etabernakeleni elisha ngandla thize ngicabanga ukuthi lokhu kufaneleka ngempela ukuba nesidle ekuqaleni konyaka njengalesi lesisikhathi sosuku manje nina eningaba ngaphandle kwedolobha nishayele ngokucophelela ngempela kusasa njengoba niya ekhaya kwangathi uNkulunkulu angaba nani nani lapha bekhaya lendabuko nivala uNkulunkulu abe nani futhi anisize futhi manje inkosi Thanda futhi ngizofanele ngihambe ngenzele lomhlangano olandelayo ozoba khona eArizona bese kuthi ke uma uNkulunkulu ethanda ngizobuya nani futhi ngenzele izimpawu eziyisikhombisa futhi njengoba nje ngethembisile ngifisa ngempela imikhuleko yenu nginidinga kabi ngempela ngakho ningakhohlwa ukungikhulekela futhi wangathi yonke into inganambela kahle futhi ngikuthokozela ngempela ukwethamela kwenu nokuthi nikulalele kanjani engikushilo evangelini ngikholwa ukuthi siyenza uguquko manje nami ngiyalwenza ngiyanibonga ngomusa wenu nabaningi benu nishayele amamayela ngamamayela ukuba nize nizokuzwa umuntu olula njengami qobo ngizama ukuletha izwi likaNkulunkulu ngiqinisekile ukuthi bekuyinto ethize edlula ukuthi nize nizolalela ngaphandle kwami ngoba anginalutho ebengingalwethula angifundile anginasithunzi akukho lutho ngami ngakho ke nxa ngibona abantu beshayela amakhulu ngamakhulu amamayela futhi bame futhi balinde lapha ngalesibili ngqo ekuseni bekungelutho ebenginalo nguKristu ngijabula kakhulu niyamthanda futhi ngiyamthanda nami kuthi sindawonye siyamthanda futhi ngoba siyamthanda asizukudingeka neze kuba sihlukane singahle sehlukane kancinyane lapha kuqhubeke ngokuhamba kwesikhathi kodwa siyoba ndawonye futhi bekungukulangazelela kwami ukuzama nje ukuholela abantu kuleyo ndawo futhi manje kuqala unyaka omusha ngifuna ukuthi hayi unyaka omusha ojabulisayo kini ngifuna ukusho lokhu kini uNkulunkulu anibusise futhi uma enza lokho ilokho kuphela enezokudinga okonyaka ozayo futhi ngithemba ukuthi uzokwenza futhi nginjalo ngomusa wakhe sizokuzama lokhu ngalonyaka ozayo uzongiphephisa aniphephise ngomusa wakhe ngithemba ukuthi ngingumelusi ongcono ngonyaka ozayo kunoma benginguye kulonyaka ngithemba ukuthi ngibe inceku engcono kuKristu ngizozama kanzima ukuzama ukuphila ngokusondela kakhulu ngibe neqiniso kakhulu ukuletha umlayezo njengoba nje enginikeza ngizowuletha kini ngokuhle ukwedlula konke engingakwenza ngingagodli lutho angangifuna ngininike lona ngizokwenza konke engaziyo ukuthi kanjani futhi ngiyazi nizwa ngendlela efanayo nina nizwa sengathi sonke sifuna ukusebenza ndawonye manje ngokuba izibani zakusihlwa zifiphala ngempela nelanga selishone impela umhlaba uyaphola siyakwazi lokho ngokukhuluma ngokomoya ibandla liyaphola nembuselelo isiphelile asazi ukuthi yini elandelayo kodwa sizokwethemba uNkulunkulu ngalokho noma ngabe kuyini futhi manje njengoba ngezinye izikhathi sifuna nikhumbule ukuthi iTabernakele lapha linomunye wabelusi abahle kakhulu kunabo bonke okhona ezweni umfowethu Oman Neville indoda emeseba uNkulunkulu indoda elungileyo futhi nxa ngingekho umfowethu Neville uphethe ngokugcwele njengoba nje bengingabe ngikhona abaphathela badikoni nokunye nokunye ngokuba bahlale ezikhundleni zabo njengoba nje benza naleli yikomkhulu lethu leli yilapho esibekwe khona lapha uBilly Paul akazibana nami phandle lapho kuphela nje okumhlangano uzobuyela lapha ibhizinisi nako konke kusebenza kahle lapha ngokufanayo nje ukuphumela lapho nje lokho akuchazi khona ukuthi ngiyanishiya ngiyahamba nje niyaqonda ngibono nje angazi ukuthi kuchazani ngithemba futhi ngikholwa ukuthi kuzoba ngokobungcono bebandla lonkana futhi ngiyazi kuzoba ngcono kithi sonke uma silandela ukuhola okuningi kwenkosi yilokho kuphela esaziyo ukuthi kwenziwa kanjani akulula kimi ngiyakhumbula kanye ngaphambili ngadingeka ngisuke kuleli bandla lapha abanye bezingwazi ezindala bayakukhumbula lokho ukuthi kwaba kanjani ukuthi angikwazanga nje ukukwenza ngiyabathanda abantu ngenkathi ngisengumfana omncane ngangingathandwa akukho muntu owayenginakekela ngenkathi ngisengumfanyana futhi mina ngenkathi ngithola ukuthi omunye othile wayengithanda ngacabanga ngifuna ukubafela futhi manje ngoba umuntu othile uyakuthanda umuntu othile uyanakekela ngangigibela ngesinye isikhathi esixotsheni newuku lami lanyomuka esixotsheni esidala somsedari nefindo laliphezulu liphakeme futhi ngalishaya ngesipolo sami ngase ngijika ngawacishe amafiti ayishumi nanhlano futhi ngabambeka engalweni yami inenekazi ladazuluka futhi lathi kuzimbambatha qobo lwalo kanjalo ngangilithanda njalo lelo nenekazi lanakekela lalingumuntu othile owayenakekela futhi ngangicabanga njalo noma ubani owaye nginakekela ngiyabathanda futhi lapha kungekudala ngangisezansi nedolobha ngangicabanga ngezinsuku ezazivame ukuba khona nalokho uNkulunkulu angenzele khona futhi ngithokozela ngempela futhi ngiyanibonga ngothando lwenu nenhlanganyelo futhi bengingeke neze ngizame ukunihola ngokungesikho kuyoba njalo ngendlela eyiyo ngokwazi kwami okwedlula konke futhi niyangiqopha angizange ngisho noma yini ngami uqobo bekuhlala njalo kunguJesu Kristu niyabo ngazama ukuhlala nje ngisondele impela ezweni lakhe njengoba ngangazi ukuthi kuhlalwa kanjani ukunihola nokuniqondisa kule ndawo futhi nginikela manje ezandleni zikamfowethu Neville kuqala ezandleni zikaNkulunkulu bese kuba ke sekunakekeleni kwesandla sikamfowethu Neville ukuba eluse ibandla nokuba abheke ifa ngize ngikwazi ukuba nalomhlangano futhi ngibuyele kini futhi ngithemba ukuthi ngaleso sikhathi ingani lethela isambulo esikhulu esivela kuNkulunkulu esizoxhuxhumisa yonke inhliziyo futhi sikhazimulise ibandla likaNkulunkulu ngokwejwayelekile sithatha isidlo angifuni ukuba ngibe ngisasho okunye futhi niyazi ukuthi ngizizwa kanjani futhi ngicabanga ukuthi iculo ebesifanele silicule khona manje ukholo lwami lubuka phezulu kuwe wena wundu laseCalvary futhi ngenkathi sisami futhi silicula asixhawulane nomunye nomunye futhi sithi uNkulunkulu akubusise ukholo lwami lubuka phezulu kuwe busiswa mfowethu uNkulunkulu akubusise dade si uNkulunkulu akubusise mfowethu lo manje manje siphamisele izandla zethu kuye azicule elithi sesibonane futhi wonke umuntu manje joinani asikothemisa makhanda ethu manje mfowethu Neville ngani ungesikhiphe ngumkhuleko uNkulunkulu akubusise